damu ni damu sana. Haya, haya. Ni damu, ni damu, ni damu sana. Ni damu sana.
Haya.
Nipe, nipe asali. Nipe, nipe asali. Nasitaki maswali. Nasitaki maswali. Nipe, nipe asali. Nipe, nipe asali. Nasitaki maswali. Nasitaki maswali. Liko na manzi. She's so beautiful. Na mpenda. Ni mzuri. Niko na manzi. She's so beautiful. Na mpenda. Mpenzi, yeah, yeah. Ina manzi wakishua. Manzi anajua kufua. Manzi anajua mapenzi.
With love, passion, and intelligence.